mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombona ngai edi isango eyenga elamu ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu na banso Noel elamu na banso pe boye bolamu na banso na lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika vu a Lingala auto studio zumi na sambo awana Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo mukili mozali kokembela mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Tokokende na loja na katikati ya ekolo Congo Democratique na ituka ya Sankuru kotala ndenge nini ezali kosalema kuna.
Tokolanda loso na pondu ebongana jose na nyama ata soso ata nguzu wobi etaba mpe mkotandorento melima sanga isi.
Tokokende pe na Mbujimayi na Kasai Oriental kotala ndenge nini bato bamelengelaki mpo na feti yango.
Imagine un peu que les amis colo ya noé, colo a plutôt ça la capuke bana bazala nesse, on va ensemble la bana jouer, mais salaire nazo soza moins de $100. Donc les nazabo il faut nazo carte au nazanango, na kende ko simbisango et pas un mutu.
Na 32e région militaire et Zalina Katina Ituri Maniema pe Otwele Mampinga pe Baibo Kengi Batiamina et Kenge pour na combattre la ba vandi tango ya bafeti.
Essayer de sécuriser population. Tous en alerte général. Chef d'état-major général, commissaire général, Batindi ba directive 1.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tuko yamba bongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner mpona kolobela loyembo asali mpona fiti yeye. Makambo maemanso tuko kende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete makoisi ba drone kamikaza motuba ya ba force spéciale ya Mampinga ma ekolo Rwanda na mboka Mambasa na territoire ya Lubero na Nord Kivu na liebisi litiami manzaka na molubili ya FRDC na Grand Lor lieutenant colonel Mac Azumai FRDC ipa meli ba tumbuki ba M23 baye ba sungami na Kigali kusali la bilenge ba ekolo Congo Democratique na kolatisaka bango sokoto ya Mampinga ma Rwanda. FRDC pamili pe M23 ku Bombama na ndako ya Nzambe na bisika ya Lusambo bite ilu pe mapitalo tango bazali na bisika biye babotola. Papa wa Roma abwaki lelo mbela ya kimya na mukili na bukembeli eyenga ya Noel ya mobu 2024 eye ezali kusalema tango bato baike bazali na mpasi po na bitumba na matata mazali na bisika mingi na mukili lokola na Gaza na Ukraine na Sudan pe na ekolo Congo Democratique pe bisika misusu na Losambo na ye Papa François asambeli po na Afrika kasi mingi mingi po na bituluku bya mabota mabana baye bazali kukufa na bokono bwa kintu tuto rujol na ekolo Congo Democratique pe po na bavandi ba Burkina Faso Mali Niger pe Mozambique. Mokambi ya Eklesia Katoliko alobi ete mpasi ya Buzangi Bukengi ezalinde ko bebisa makambo a sengi ete mokonzi ya ekolo Amerika a buka bifeloto pe mur ya kokabona pe bayi Amerika ba tongande mur ya boyokani na ekolo Congo Democratique president Félix Tshisekedi azalaki lelo na misa ya Noel na Kananga na Kasai epa yazali na mobimbi wuta lobi Monseigneur Félicien Tamboe asengiye kotonga banzela ya litumba kopesa lotiliki kokunda mabwa kumanene lobi loleki sima na bokomi na ye Félix Tshisekedi asi alakaki kotonga nzela yango ya mbona kosilisa bokonzi bwaye. General Edi Kapende Mokambi ya 22e région militaire asengi na bana ba katanga koboya komikotisa na koluka kukata etuka eye lokola bakata kantanga basala kayango. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia 2018 asengi na ba force vive kosala nyonso kosakola ete mobu 2025 ezala ya kimia. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la America VOA Lingala. Lelo mokili mozali kokende la mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Toko kende na ingumba Loja na Sankuru na katikati ya ekolo Kongo Demokratik kota la ndenge nini yango ezali kosepela makuna. Tobenga ki moko na bavandi ya ingumba Loja François Yanga.
Mbote indeko, yoko mbono yo nani ozape wapi?
Nazama Loja.
Ah, toyoki miziki ezo beta kuna sikoyo tozo na Noel. Tuni kolobani po na ba feti ya suka ya mobu ya Noel tondenge nini?
Miziki ezo beta mikolo. Ah, kato na miziki ya mboka ezo beta. Miziki ya mboka ezo beta ke balanji komo na tango ya kizwagi na kupe moko ya tuzi tezor lesu ya tia chawa na luja. Match one we took the team against Colombo, but we are different. Colombo delivers last match.
Katika pisa bisto sikoyo tuzana feta Noel. Yo milenge lindenge nini nandako ozana libota obala tu vanda kapaba boti bozo lenge la bo sala nini na mukulu wa Noel bo sala ndenge nini. Aha, le pongona jesu. Bokulamba ngona nyama nini olobi? Bokulamba bokuli ngona nyama nini? Bokulamba ngonde nini?
Bokulamba ka loso. Eto la loso, dibu ni dolambi. Ko de atama, ya soso de nata. Ye. Obe biki amaziba.
Mhm. Siko bokumela nini mukolwana? Bozomela nini na fetu yango? Bozomela nini?
Awa na mboka. Ma sanga ya bicho ya koto to balamba kawa na mboka to pela cha pencha kabungu apewanda to na
bongo wana ba boti na ba tuba kola bongo siko na ba bana na bana ba kebo bosali nini po na bana na bino uzana bana boni ndeko Jean-Pierre motango na bango yebite ko yebisa biso soko za sekelete uzana bana boni olengeli bango ndenge nini po ba sepela pe mokolo wana ya Noel ya mbotama ya Yesu Kristo kuna na siti ya Loja batu bazo sepela ndenge nini bazana milulu ba osala miziko kobeta to kaka batu na batu isika na ezana iloko moko te mwa batu nyonso bako kosala bazo sala bango baso
ok fete ezalaka moto na moto na isika na eme ezalaka lisuna ba konsero wa mizike ya mboka ba osala ka Kesi na sala rumba kesi na ipa ototo bien na ipa bebe noa dikolo na idinga bon bambia sasa kibele mmoja ili mkolo yeye sabota ma bambia sasa kibele
bongo na ezape mokolo bat bakenda kalu sambo ba sambela ka biyo kei na los isika lo sambo bo sambeli to sali ok bo wapi
bongo na wakilo na igrizi atre igrizi ande makwana na chego sali
Yo ke in iglesia wapi? Iglesia nini?
Yuko zapa Branham.
Ah, bato Branham. Branham pisa la kuna bato alingomba Branham bazala kape mingi kuna?
Goele pa Branham pe adenizo.
Matondo mingi ndeko Jean-Pierre, ndeko Jean-Pierre Yanga.
Ok, merci vraiment.
Toko kendisika na Mbujimayi na Kasai Oriental kutala ndenge nini bavandi balenge laki kosala feti eye na Richard Mukendi.
Lelo mokolo matuku mibale na mitano, sanza ya zomi na mibale, mobu koto mibale na minei, mokili mobimba mozali kosakola mbotama ya Yesu Kristo mwana nzambe. Na mumesano, bato basepelaka, baliaka, bamilaka, be balataka kitoko. Bakendeke penda kwa nzambe, pona kotonda botondi, mokili wabiloko bintso, koyamba pe kukumbisa mbotama ya mwana waye. Kasi na ituka ya Kasai Oriental, mingi penda na ingomba Mbujimayi, bato bazangi sai na mitema pona kosepela mokolo mwango, mpo ya bozangi makoki, pona kosepelisa pe mabota mabango, ata na bawenze, kosomba ezali pasi, toyoka Benjamin Kasongo, moko ya bateki bilamba, to biloko na wenze ya bakwa janga. Bato bazali kosomba penza mingi te neti na bambole eleka. Kala mbele okuti bato ebele awa bazali kosomba. Emonani ke bato bazangi makoki penza. Toteka kabiloko ya kolia. Soki bato bazali koya te, seke mbongo eza. Toke ndepe na molato, Justin Baloji, alobi kosomba ya malonga, ezalite.
Cette année, c'est compliqué. Les gens n'achètent plus.
Mbula oyo, ezali compliqué penda. Bato bazali kosomba te. Soki batuni talo ya biloko, topesi bango, mbala moko, babaluki, bakei na bango. Nan denge dolar emati, ezali pasi. Na bangonga ya boye, soso, libata, pe bibole bisusu, bite kama kama kasi. Kasi mama Esther Kapinga, yepe alobi, azali kote kate. Tozali kote kate, bibole ya kote kate zali, kasi tozo kufanzala na banda kuna biso, mwote ya kosomba, azali te. Tozalaboni, banzela kona koko bise bloko awa, bakonzi babongise la biso. Kasi tozali kote kate. Baboti mingi bazali komata mpeko kita po ete mabota mabango masepele mokolo mwango mwanoweli. Kasi ezali pe na basusu bazali komona ata tina yoko te ya kosakola mokolo mwango. Toyoka kabongo lebo yepe alobi.
Bon, au fait, je ne trouve pas pourquoi...
Nazali komona ntina ata yoko mwako te ya kozoka ka mokolo mwanoweli. Tomo mbule ya sika, pona kosepelisa mabota mabiso. Mikolo miso, esengeli mabota mabiso basepela. Mikolo mibale mina, mikoki kozala mia motu ya mingi, koleka misusu te.
Alors je ne vois pas pourquoi nous devons rendre ces jours-là spéciaux, alors que nous avons 360 jours au cours d'une année.
Kasi atako bongo, mabongisami pona kosakola mokolo mwanoweli, na bandako ya Nzambe, masalemi malamu penza. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi Munkamba, Pona VOA Lingala.
Na 32e région militaire ya Mampinga Maikolo Congo démocratique et ezali na kati na Ituri Maniema pe Otwele Mampinga pe Baibu Kengi batiami na ikenge pona kobatela ba vandi tango ya bafeti.
Mbela ya mukambi ya 32e région militaire epesami na basoda mpe ba policier ntango munyili ya Ecole Congo démocratique ezali kotungisa mamingi na batomboki M23 pe ADF. Tout le monde dans Mokambia, 32e région militaire, général major Yaban Tambouka.
Politique est allé bisoter. Misho, en tant que militaire, en tant que policier, nous avons les devoirs d'abord à Koyeba, Tozoeba, Tozolanda, Nabilili, Tozala informé comment la politique évolue, mais Tozala quantité. Les policiers, Tozo Kokengela, les gens n'ont pas politiciens, Moussousou, Baza animé de mauvaise foi. Na ba intention ya mabe ya kosala ko détruire mboka ba wana ndete sengili to landela ne biso to kokota na kati te parce que toza na ba instruction toza na ba ordre o tozolan oza na ndeko na yo za politicien soki aza na voie normale OK mais soki aza côté ya mabe
General major Irban Tambouka bakisi ete mambi ma politique mentalité Mampinga mae kolompe bae pulusu. Tulandali susu mukambi ya 32e region militaire.
Na ebandeli ya sanza décembre, tozwa ki peze. Même na niveau ya police, bazwa ki yango, oyo balobi ke mois de décembre, suka ya mbula, esengeli to sécuriser population. Tozwa en alerte général. Chef d'état-major général, commissaire général, batindi ba directive wana, tozwa protéger bango. Mais toujours renforcer la mesure. ya sécurité. Patrouille, toujours renforcé d'effectif, bah axe, toujours kanga, bah roadblock, n'engue tout ça là ka. Patrouille mix, bah magasin d'armement, bah dépôt de munitions, il faut qu'on surveille en haut. Na période où yo, alerte ça maximum.
Michel Metawani Mokambi a unadi. Lisangali ya kabila insu ya Ituri ya KBC, basoda mpe ba polisi ba eba kotungisa, ba imboka ontangu e ya feti. Tuka Michel Metawani.
Bazali na droite ya kolala, bazali na droite ya kofanda, na bandako na bango, pote sekurite ya population na biloko na bango, ezali eloko ya mutu ya mingi. Yango ezali esengo mingi paske komanda ye moko azwi ba disposition pour na sekurite ya population. Yango toko sepela ete fete ya ba population na biso ya province ya Ituri mobimba ba fete na kati ya kimia pote toyebi mboko na biso Ituri ezali mingi menase na ba groupe armé po presence ya arme ezali kotambola na kati ya mboka yoko permettre te kimia ezala. Yango toko reitere ya soutien na biso na force de l'armée na FRDC, na la polisi, toko senga bango basola musala makasi mingi pote kimia e monana.
Ba patrouille, isi kubakisama, butumpe moui o etandu ya etuka Ituri, pona bokengi ya ba imboka, kasi mambi maki mouibi, na butu mazali kokoba e beleli solite sivila. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka l'Amerika.
Toke isika na Dyke Heights na Brooklyn na New York awa na ekolo Amerika ipa ibituluku ya bato pe ya mabota bazwa mumesano ya kusepela mokolo mwa Noel. Sango yango itangami na Trésor Matondo.
Dyke Heights, quartier moko ya Brooklyn na New York, oyo e bongo wanaka lola ya bafeti na mwa nyonso ya Desembre. Babalabala eza kongenga na minda ya ndenge na ndenge, ba dekorasyon ya milayi, pe makelele ya esengo na bisika nyonso. Makambo oyo ebandi na 1980 na mwa bato moke oyo bamipesaki na makambo yango. Ekomaki moko ya bisika oyo bato mingi basepelaka kokende konje na engumba New York. Lelo, koleka 40 ans, mabota mingi bazokoba kokende na Dyke Heights, mumesano ya mabota ebele. Okomona biloko ya Noel ndenge na ndenge ba personnage neti Frosty, bonhomme de neige, Grinch, ba mignon, pe to bosanite, Père Noël yemoko. Na New York, na bisika mingi misusu, mabota bazali kotambola na babalabala, kozwa ba foto, kokamwa na bililingi ndenge na ndenge, bazali boye kosala ba souvenir ya kitoko, oyo bakolobela na bambula ekoya.
Kanabiso lokole ya lelo to yambi bongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner pona kolobela loyembo a sali pona feti eye pona bomoyi pe misala na ye ya alanga nzembo tola. Boti na bilo banso na linaka na biso ya lelo lokole tuzali na esengo koyamba pona mbala ya yambo mo alanga nzembo ya ekolo Amerika toyambiye pona kolobela na eleko eye ya ba feti ya Noel ya Christmas lokwa tubenga ngo awa po asali mwa ba nzembo ya malamu pona yango toyamba bongo mwana mboka Anthony Faulkner in my country in my language they say mbote. That means greeting.
Hello, how are you?
I'm fine. Mbote.
Mbote.
Voilà. First question from my audience.
Motuna liboso pona batu bazali kolanda biso kombo na ezali nani okoyikoloba ozali nani.
What about you?
Yes, my name is Anthony Faulkner. I am from America
Iyo, kombo na ngai Anthony Faulkner, nazali moye kolo Amerika, nazali ya langa nzembo ya molongo oyo ya salaka mindule, na sepela kako kilaba nzembo pe kuyimba bisika binso na mokili, na linga kape kosala misala mia kosunga bato na mokili, kule kisantango na ba nabake na ba orfelina, na bite elo ya likolo, kosala makambo ya bato mingi basala kate na lingaka kozongisa bolamu. Topesama mokili moye ya kitoko yango na lingaka koyeba bisika mingi ya sika pe kosala mibembo na mokili mobimba.
Lengini ya muziko salaka. So what kind of music do you do? What kind of style do you do?
My style is more inspirational jazz, but a lot of people would
still
also
nanga ya musique ezali musique inspiré to et pe mama nalinga kamingi koloba ite ezali style nanga imoko ezalaka ya komema bato kasi nanguya pe nalobaka esangana ezali mpasi ya kotia yango na ngambo moko kasi nalobaka ezali musique inspiré eye elindisaka bato pe etombolaka etindaka bato kosala malamu tango liso.
Toyo ki ete osali a mindule nzembo mibale na ezali ponele koe ya bafeti, toza na Noel, toza na Christmas, oko le belabiso yango. We just heard that you have two new songs for the season. Can you tell us about that?
Yes, I released a new song.
Na bimisi nzembo ya sika e bato banso bayebi bayimbaka yango ebengamaka butupi na bongoli yango na lulenge na ngai moko pe na sepeli na yango penza. Nazali pe na nzembo mosusu eye ebengami eleko eye ya mobu ezali nzembo na ngai moko na kili pe na sali mosala na producteur John Tyler na nzembo nyonso mibale ezali nzembo eye ezali kotumbula bato eleko eye ya mobu oyebi ezali nzembo eye ezali kolobela mabota kosangana esika moko pe bolingo pe kolimbisama esengo po oyebi tango eye ezali tango mokonzi pe mobikisi na biso a botamaki yango esengeli tosalila makambo maye ya malamu mpona kobongola malamu bomoi na biso pe kokende liboso.
But you said that you do inspiration music.
Yes.
Should we just categorize that like a church's song, or where should we put it? Nous avons Toyo qui était au salaga musique au lobby de musique inspirationnelle ou pemisama na kolo. Bon, basus batia ngo lokola la musique ya sango malamu. Bon, yo moko esika ni tokoy kotia musique wana na molongo.
Well, you know, as an independent artist that
lokola langa nzembo ya bita kayemoko oyo asali la kaba platform ya ndenge na ndenge na mokili ezali pasi pona yeba kino bisika nini muziki na ngai ekobaka na landaka kaka ba media ya minene lokola bato bakanisa kati kasi na sali la ka ndenge na ngamoko yango ezali bongo ndenge muziki na ngai ekobaka bisika mingi ezali yonde okoki kotia yango esika moko omuni malamu kasi pona ngai na sepeli ezala bisika.
But for me, I just wanted to go everywhere.
What is the main message? I don't know. Maybe you
yes.
have many that you want to convey through your music. Bon, olobi bongo me lilobanini tope malobanini tinda kamingi penza na banzembo na yoto ko lobanini.
Yes, so I don't want to leave anyone out. So I don't want to, you know.
Iyo nalikotika moto moko te libanda ezali mindule ya bo Kristo miye mipemisama miye mikopesa yo nzela ya koyeba ete ulingama pe uzamaka na mokumba yango ezalaka ntango inso na maloba ya malamu matali mpiko bokasi bolendisami bopikiliki kolonga na makambo pe bitumba na bomoi lokola oyebi tozalaka kaka na libakuli yoko na bomoi nandimisami ete esengeli kuluka na mokili kotala mabaku masusu okoki kosalela na mokili yango ne miziki na ngai elendisaka bato.
Na mokili otozobi katiko situation eza mwa pasi ba papasi ezali bambongwana na banzembo osalaka eske otiaka pe makambo ekoki olobi opesaka bato makasi olendisaka bango me ndenge nini.
Yes. Well, there's a song I wrote which is called You Are Me.
Zeni nanzi mumoko na koma ozali ya kukamwisa ilubela ka kusangisa makasi pe makopki makuta na likolo po na kutambola na bomoi na makakatano pe na makambo maye matungisaka. Boyebi tozali na tango eye bato mingi na mokili bayebi esika mokili mumemami ezali na mobulu pe mbeba bisika binso na mokili kasi ndule nanga ezungisaka energi yango na nzela tuluba ekidisaka mitema ya bato po ete batalaka kaka mikakatano miete mpe basalela makasi na bango po na mayema pesamela bango uta likolo nazali pe na loyembe mosusu mobengami kondima na komanga moko elobelaka kozala na kondima na nkolo na nkona na koma pe nzembo mosusu ebengami na ndimela yo elobelaka atako nazali na mosala te na bundaka po na kobika pe na tambolaka na ilonga nazali pe na nzembo mosusu ebengami etika yango nyonso ekende elobelaka mitungisi na mokili pe lisusu kolonga yango kolonga makanisi manso ya mabe pe komema yango na makambo malamu tokoki kokoba kosala makambo malamu atako mokili mozali kokende na nzela eye etiami.
Ndenge nini osalaka osangisaka olobi koza moto osalaka altruisme osalaka philanthropie opesaka osonga bato ebele ndenge osangisa yango na banzembo oyembaka eza parce que oza chrétien to eza nini?
No, it's because I grew up from a big family.
Te, ezali pona kola kati na libota moko ya monene, bana sambo kati na yango. Nde ezalaki tango nyonso na batu bazalaki kumona ete tuzalaki na bosenga pe bazalaki kusunga biso. Yango kuzala mo Kristo ezali kaka ndenge nazali kasi na motema na ngai nazalaka tango nyonso na posa ya kusunga bato po basusu bazala pe malamu. Yango tango nyonso na beta kamindule na bisika binso na kendaka na mokili na tunaka tango nyonso na mokumbi motu kato na moto mosusu soki orfelina ezali wapi pe na kendaka kuna na sala kawe ni singili na sala
na ibeza mala muteko lubangu bena uluba kame muza muindo uza muindo nirelasyoni nongoza kanango na Afrik pe lelo ma sango na biso tuzo pesa yukende mingi na isika baluba Lingala uza na message nino kolo bila bango na Kongo pazamu bitumbe zali pe na ndenge patubabika akuna. I know it's not good to say that
yes that there's always hope and
iyo ezali tango nyonso na elikia pe tango nyonso tozali na elikia tokoki kolikia makambo malamu mpe tango ozali komona na makanisi makambo malamu ekomema yo kosala miango ya koluka kokokisa makambo malamu mbongo na ezwaka tango kasi tango bato bazali komilendisa tango nyonso ekoki komema makambo kokende liboso na lombango pe tango ozali kokoba kondima esengeli kondima ete makambo mabongo na kakaka.
Okay, so okay, in Congo, do you plan one day to, or do you see yourself visiting Africa one day, or Congo?
I would love to go to Congo. Yes, I've been to.
Nakosepela kukindi na Congo, nazalaki na Uganda, na Rwanda, na Kenya, na Namibia, na Afrika du Sud, na Cairo. Solo la kulinga kukindi na Congo, pe na kulinga kubeta mindule kuna pelokola.
Okay, matundu mingi tuyamba kina isongo mingi alanga nzimbu yekolo America, Anthony Faulkner aimbaka nzembo mingi na mematali music inspirational la talo biango tiza ya sango malamu. We had this honor to receive in our program today inspirational singer, but I know that he is a gospel one, yeah. Anthony Faulkner. It was a pleasure to
matundu mingi ndingo ya mbaki ngai.
Thank you.
Happy
so
holidays.
Thank you. Same to you.
It's the time of year for the Christmas cheer.
Matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mokolo alelo sango na biso zalaki mingi pona feti ya kukanisa mbutama ya mokonzi Yesu Kristu Noel totomboli pe bino lokola yenga ya mbutama elamu na banso boko bakolanda lulaka la Amerika sango esusu nde bozu yango na site internet na biso www.vuaningala.com pe na ba reseaux sociaux na biso Facebook pe misusu boko bakolanda lulaka la Amerika esengo boboto pe kimia o baboto babino omokolo mwai ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Joyeux Noël mbotama elamu ezala kibongo wabino Edi Isango.
It's the time of year, bring the family near. It's
the time of year. Gather around the Christmas tree. It's the time, let us rejoice. It's the time for us.